Brizzy on a beat.
Yeah. Jamba Mafuila, it's Wawelo's most wanted. Brand new breezy Zambia.
Tini sazi vikudi neuni puma. Lila tole neuni sunget. Wanisia kwa waya. Walonga longa waya. Nifosi seli kamani. Yako puma puma kimani. Sensa kufangi kiskamani. Nivatea unitalu sese.
Mane wanifukumu nila kwa garaji. Is it because mufumani banga na magaizi. Kapa kile mumatile kubaba na manasi. Baba suli kunumi alafa ni masifilisi. Lualibona zemu eza ni haluli marififi. Kapa muketile fela baba na ni mali. Kapa njikona moso muinezi cholo basali. Kulimu ya mfuna kao fela ya kufamali.
Lila tole neuni sungeta. Wanisia kwa waya. Walonga longa waya. Nifosi seli kamani. Yako puma puma kimani. Sensa kufangu kiskamani. Skamani. Ni wata unitalu sese.
Mungu ya.
Palezu kuivona niko pale lwa kuva straight inge kona mapiza ma chocolate nenile kafawa nisia metoreti yeah univa pali le pete wenti au sana kunivona kama foto mwendi attention nene kufanchelete you only one kantiki line fast kelenge samaya ona koko ba kupuma kono hasiko pala isike kukuta
kuna La tole neuni sunget. Wanisia kwa waya. Walonga longa waya. Nifosi seli kamani. Yako puma puma kimani. Sensa kufangi kiskamani. Nivatea unitalu sese.
Mungu ya.
Hani nitina libyana nililato lene unifalo na mabutuna Nenisa zivikuli wena neunipuma Nililato lene unifaka ntine kusina Wona kachenu wanisia wanivea kwa waya Kiwe na yale mamilo koto weizoya Is it because you want when a rich ni breeze Ubafali lato la beach mwatizi Mane ulirichi kie ni asweli ya kwa pilu ya kama kizi Katikifu hata nukota mafizi Nenisa
zivikuli neunipuma Lato le neuni sungeta Wanisia kwa waya Walonga longa waya Nifosi seli kamani Yako puma puma kimani Sensa kufangi kiskamani Nivata unitalu sese
Uya bebe
Nina kukufusina Nina kukufusina
So kwa ule
No puma kuni lata hane ni tina libyana Nili lato lono unifalo na mabutuna Yeah, dopest, freshest name was chili swag in the beauty Jamba Mafuilo
Download it.
FIFA.
Westside Music.
Aupati.
Cambodge.
Breeze. Rich Kid, I say.